Studio Suman Ahmad Ketin don joyam den jabbore min taje chapade tati kibaruji modo fulfulde Omar Ahmad janga to do masinaji Abdoulaye Bunga ko kibaruji mede hande kaltana do filla dekoto do procureur leydi on kaludo nafaka tawado do filla wallirde nimbe tawra be e torra hanu tertere mane fasi dun do wada kena chagal de warno be debbo banga do enda der gallu nyame go nangano birnen ko nini rewbe hewbe ngala habaru do filla jewtinaki cellal bandu do filla nyaw sere onana ko wobbe mabbe kali yewtere men pindino hande en jartana to endam kesse to jeyten fedde rewbe indi tirande groupement garuwar karkar nani bi en golleji hirnyereji tokkitidi no wade do der gallure nyame yaade der galluje goddo wadi ko dekotodo do procureur leydi on kenga on noddi hokkobe habaruji famminde nimbe do nafaka tawade e wallirde nimbe torretebe noni misali fasetebe ma tetetebe dun du wada kena gam batte Allah e wakkati be ndekuno juude do nimbe be juude mu tawano der warugol debbo bangado goddo der gallu nyame hadiza mala manzo nani ko wi bandirabe ame wuddu television Niger coming
oublions la loi je dis que
minen don jeggita lawol lamu ko wi'i rafi wallugo gondo no torre no gacce rafi faabade gondo no tefi faaware na ko nandini min alsilama en hauta joddo woni hakkune himbe minen mittintina himbe nango tirol kan haaja hakkune himbe joddibe on gi'i goddo no der sadarma on bauta nangi dun wadai ganno wawi latade jango he neddo dun wauta wari minen gatta dane e himbe leydi deni be gi'i irini be gadda balla mabbe gonga fi'o no metti gander nyaloma dun woni dun wade no teta nano bara himbe faabo gon fuoni wala himbe kakkilo sanne hoggoji mabbe e cukabe mabbe be anda o wakkati ko be lilata suka e mabbe nato be jaata
e ko tande region tawa tonne der departement mo birnin ko ni to rewbe kebay tindinede sanne do nafaka tawado e jewtinaki cellal balli mu en darde nyaw sere sakono wene mudu taydu fi non bawdo torrude jomun yeru no rewbe wobbe be bandi min Haruna Ibrahim Lamdi kolleri
to gaskiya ma
rewbe wuro gonni fama nay be ta ciewa nyaw sere ko endu no handi be jaha lokotorore be ciewi gam be fama deni ibe godi dun nanoy illa no fandi deni fama ma law yidun wawi fami no watte hana sai dun satti ko wite du taji sadarma on lokotorore mauni fuoni wala der wuro gonni go ko neddo wawta yehi sai ni yaha tawa nana ta leddi Nigeria
ki Nigeria
ciki wonga sai le le October otanda fille nyaw endugum wadde ci iri nyaw ngu ilusa deru mu bitake fu ayan nibbe no jiggitanan
ma tam der wura amin konni rewbe anda halama mu be bawta pami noy halama wontri seni enduna woru hebi neddo ko jomum fama
sana ciyo
e ngartan don der region do so to mbi'eten na walla ko memata fi hakkilo neddo wala no hojane teddengi dun do gam batte Allah e yebare sarobe latibe tokkitaki no dum wi'era kanjuni wadi ko mbi'en Abdul Kadir Saidu Musa loktorojo nyawto nimbe tawabe o nyaw famini nan hadiza Hassan do majjo
satarma momin godi der loktorore amin de ni woni far himbeje be hana ba far nawabe tawa jomun waddi nawado mun wi a jotta ko to makko kasen nawabe gaddataaki der wakkati kanudo sai nyawgun torri ko jomun waddi himbe no gatta layre sanne wakkati ko be bi hala maji be gaddata jomun hospital sai be gadi jimaabe e modibbe dun heppori wakkati on don be garta loktorore min kadai jomun wada modibbe na loktorobe amma no handi hokka jaaki loktorore sembe nawabe no gaddi gam ba subana o wobbe gaddama dey wobbe no jaha no garta gada nyawtigu ibe gara ibe koja safareji nabe bailane safarden nabe challime
gam hesende sukabe famarbe nyawuji koddi gam batte Allah e narude dabunde pewol mudungol wadi ko lokotorobe ngatta daade yaade e sarobe kinno renude cukalo petto koy madame kaka Aissatou Oumar kawjeɗo fil habaruji to hôpital ngal ni ngeimi nani ko wi Abdoulaye Maina Domaji.
Wakkati peewol noon ko handa accen suka emin burto yasin der peewol gol gattanaka kaddule peewol na bornaaki pade no handi min denabe gam min kisnabe muraji e na wallaji gon ko woni der peewol gol hana wakkati fu neddo hani lota suka mun der peewol gol suka hanana far nyaloma na jemma neddo wada diyan guldan deni tukalal pamarel non neddo no wawi wadi jeddi de bumbure lotay suka mun no moytam moni non gan cukalel pamarel kay wala tuyni neddo reena suka mun gan wela fini fu neddo no dowlawo loktorore tampa tampina cukalel ma
gadaramu de ciow
nanen bi en kengan no ardebe hazo leedi ciro serum kanjum e horebe sarus kawjido filla yaarobe nimbe der loreji jahale nonni njey mabbi toy tesamu en kesomo komin on dum doni wadi kombi en yeruno Abdurrahman Mohamed kawjinado mairie Kiroserine e dabago on wi no cede no kolati mairie on e bawde mu wadere do Ahmed Felal landibo.
Depuis un certain temps, nous avons.
Wadi wakati komi e gini tesamu leedi Kiroserine on der nokure mutawano min kori dum der nokure herego gam min gi non ko lumo won no takki e tesamu on wadi ko nokure ne no tukki sanni loreji lumo di ngalano nata na wurto no yidiri min e gini tesamu gam hebude dina ku der wuro ngom fudu der tesamu tesamu loreji lumo dadado on e jewdi komin on ni dum yibira tesamu non gadana do damugaji didi natirgol e wurtirgol nduno mingatini dum hite nan pade dum fu wada kana gardina ku wuro ngom yaade yesu leedi
rationnel au bénéfice des usagers
hitande hikane bien yoole mawde tobaade der bangere foga windi tan der commune tagazar wadi ko geseje kewde dum boni dum en gam hisinde nimbe bangere de o fi wadi ko be ngadi diggol gom badangala wamde de e hiside di bonondaji ndiyam Adam Al Husseini mawdo bangere on nani ko wi Seydi Abdou Yunditan
harbi edo de kando bolay
diyam mawdo tobudan nan ni wadi bonanda on horebe leedi lindu waray yewde noydum wadi ko min adi adi wadude woni min itta labi to diyam dam mi torto don gatta gokka e gomnati waddana min katar pilaji basano min do wamde on goruji mawdi ko jogoto diyam sanni gam sanni goruji din kebi diyam fu sembe diyam natoje der wuro ngon no wada bonanda no buytoto dum min adi adi wadude ko watta sembe diyam dam buyto min bowi hebude niddo gom bi'eteedum luru ko wadanno min gotaji ko buyti sembe diyam dan amma joni gotaji din kiddi sanni gam yidi bura dubi chapan e tati ko di gada leji natidi i paddata ko diyam kasan
dum fudda kena sappo e jeegom yaade nogayi lewru octobre batlumo kollol ko rewbe sukaabe ummatore golla kejora ko e mudun kamjin duni mbiyan e hantode ngu batu wadi ko warbe fottuta batu o ngadi dimma yettude golleji gadaadi Habibu Garba en tawabe ton nani ko jewtide wobbe mabbe be kolliranu
woni Yaji Mariama John Rimbo Relish ko begini kan woni codiri kulle emin gaddi to batu lumo kollol gol no handiri kulle amin andama hautade e company am on batu lawol jettete berno de min kay lawol gol kan woni arande
c'est la première fois je suis
mi woni Ibrahim Modi Samira e tawa der horebe awgitobe nyamduuji fu ko natata codobe nyamduuji der leedi ni ko be gatti yeso woni nyamduuji ko natata der leedi ni fulato ko no wodi sanni dum wadi ko min gari so famin pitta ko nimbe be dobe garate fu de talkuru mun ko hollata ko gineji mabbe no boodi
do leur produit je reprends au nom de madame Algoumaret
mi ta kena madame Algoumaret fajimata mi woni ardido fedde godube nokuje to nemaji imaradi mi do wawi yettore Allah minen belti sanne gam min noddi codobe be gari be notake to min goni fu be jaha
pour y participer
bago atawa kena der commune mo kabelewa leydubi chakiti de rewbe naati demal gadol windi bundu koli mu noni kambe luma ko modo yerdu nu ne delu umaru faminir gado ngal gollal o wi luma kuno ko wattanta neddo jawdi der mun Abdullahi Maina lamdimo
sani an zogala muke yi
luma ko hako wundi bundu gadammi minen awako sai min ittowa min gara min chonna der sakuji wakkati gon minen chonna sakurudun nera ujinaji joy kilo gondo minen chonna nera ujune sappo wakkati dun wodi he no dun sonnirti deni jon en kaliji gaddani kam mido soda mi sonna mido ittowa do der kaliya am mi war mi sonna der baade am mi sonnata hako kon mido welti sanne gam mido heba ko pirtumi muraduji am he sukabe am fudo ko mi wala goriyo min wonno hoja teddirka ko reji am satarma momin godi ni woni kulle bonnoji awatirdi hano gilkoy gon kan hikka wangi minen kaja safareji ko min bauta gatti e majji
morin afeki ko de yauci
en garta yewtere meden pindinol to jaten to enda der keche rewbe wuroji fere fereji kam en kawriti wadde groupement mu en bi'etedo garuwar karkara be do kawrtana na cede de sude kambe nyamri wonjiti dedun wadde lumako golleji non latidi be kebatino hemun sanne yerno Abdulaziz dan yuma bandi min tawada doganduci yewtidi Hawwa Muhammadu kollirdo ni
Hawwa Muhammadu mawdo fedde rewbe bi'etedo karwar karkara holli ko lewru fu ibe kawra hawru de cede ko be ballondirta do figurna
meri na muka
meri min jahata lewru fu min kawra cede hakkuna amin min gadana lebbi sappo tati ko min puddi dum ko min gi'i keden ke pori natude sai min nati der luma ko gauri moy fu wadda gauri mun min kawra min kebana sakuji gauri chapande nay e jeddi min on godi cede labde ujune herme e ujinaagi didi sai min bi neddo fu hoja sakuru gauri wakati on don sakuru dun sonnata kena ujinaji joy gam minen kawrini min bi der amde moy fu wadda dumun ko min lasibi on umma kina miliyo goto he ujine lasogi tati e sappo baka ujinaji herme he ujine didi ko wonno resi sembo
jika 100 goma
rebe non ko no gollira e bibbe leddi leydi ni imbe gada nebele e kataaji
cikin ko min din
der ko min keshe minen gada safunde ha ko wundi bundu minen gada safari estoma e nebbam buje tedan e bandu he safunde balere illa min gadi safunde den minen lilde nyame min chonnane wakati goto dun sonnate min lilde ne cede amin den lumo kollol go ko min gaddi kulle amin dun sodama sanne dudal codi mi hokkibe do lambaji am
na basu lambobi
mawdo fedde karwar karkara holli ko ba ko ni robe e no keba na fader golle di no wodi kedali ko be goni ibe giya
satarma momin godi ni woni para baylon ha ko wundi bundu kon gam minen kaja mashinaji ko moddinta ha ko kon gam himbe derjina ko deni min kebino machine ko wawta fiyani min talkoy ko takketi emun ko hollata halamaji baylon mun no dun wadira wakati on don himbe no sodi ranko e derja waddi
gam Allah e barke golle de ko be goni ibe gada ibe keba ibe kuntila hajuji mabbe fudu der fi mo leddi nin tawa hikka
Ewan toki baro jume de tile dengal fulful de kirten to janhirti.
Sigilaji studio kalangu.
Agades do Radio Nomad.
Lambaji hembere go'o e toɓɓere jeenayi FM.
Arlit Radio Ikokan.
Do lambaji chapande jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM.
Difa do Radio Amfani.
Lambaji hembere FM.
Doso do Radio Fara.
Lambaji chapande jeenayi didi FM.
Filinge do Radio Muria Talka.
Lambaji chapande jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM.
Tilaberi do Radio Tebonse.
Lambaji chapande jeenayi e jeɗɗi toɓɓere joyi FM.
Maradi do Radio Garkuwa.
Lambaji hembere jeɗɗi FM.
Onon giɗi hettinade sigilaji studio kalangu do WhatsApp lilde batakiolo modon lamba chapande jeetati olum jeegom chapande jeetati e jeetati chapande joyi e nayi